አድማጮቻችን በዚሁ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም እንፈጽማለን። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት ተናገሩን። This has been the Voice of Ethiopia from Minneapolis, Minnesota. We'll see you next week. Have a nice week.
Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and on the web at kfai.org.
Tu kumare, kan jadu jari. Nanti dare, nanti dare, udah beri. Nanti ለብቱ ማሊፍ ተከማ ምንን ኮለብቱ አዲስ አበባ ኦሮም ትቻኮ ትምሲ ተከማ ወልመቱ ረኮ ያ ኢሳቢያ ወተ ሂዳቴ ያ ኢሳቢያ እንጉረ ኮርቴ ለዋና ማቱ ካምቡ በከኬ ለብሲ ጋዳ ቺቢያኬ
Karon il Canada city il tambora tambo balle city
aburani dia sibudani uya futa dada sibudani taguntu tadu vetti bubuta wolo ye dio wolo ye riga buriti agakaru makabora gutto lemakaru
amatie 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 amatie
Shanana
Boram Bashanana
Oh Bashanana
Dikam Bashanana
Oh Bashanana
Gudam Bashanana
Oh Bashanana
Olam Bashanana
Oh Bashanana
Kurman Bashanana
Oh Bashanana
Dalam Bashanana
Oh Bashanana
Tabata Chafara
Oh Bashanana
Zilti Dandambala
Oh Bashanana
Zolfana Nakana
Oh Bashanana
Yonami Rabashi
Oh Bashanana
Milisha Dawala
Oh Bashanana
Eh Bashanana
Oh Bashanana
Eh Bashanana
Oh Bashanana
Eh Bashanana
Oh Bashanana
Eh Bashanana
Yoma gelele esba
gelele fudi godola
gelele fudi godola
gelele fudi godola
gelele fudi godola
kurupe ngarifate
gelele fudi godola
badala nyana shawe
gelele fudi godola
yobuza kona tolte
gelele fudi godola
gajadi volki gurba
gelele fudi godola
nukero gurabane
gelele fudi godola
Ediro diragala
gelele fudi godola
dadabi farsi farra
gelele fudi godola
gelele fudi godola
gelele fudi godola
gelele fudi godola gelele fudi godola gelele fudi godola gelele fudi godola gelele fudi godola gelele fudi godola
go fare filade subedu nande gar samarate o magaya chidade nu binens mira mita dishageno alas iko bae go fare filade subedu nande gar samarate o magaya chidade nu binens mira mita dishageno alas
Dubai
ama hole tio ahuma
lo wonke sanga pacho maya
mango waya
ama hole tio ahoma
nulede da kuno galeya
ama hole tio ahoma
martibora irezo kaya
ama hole tio ahoma
bututbor kulodu kaya
ama hole tio ahoma
el mesifu jade kutaya
ama hole tio ahoma ama hole tio ahoma ama hole tio ahoma
amati 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 wagiro baby shakala kise bishanchi na madasi lakise haka karon il kanade site il tambora tambo balle site
aburani dia zifudani uya futa dada zimudani taguntu tadu vati puputa walo ye dio walo ye riga muridi haka karo maka bora guto lama karo
amati 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 amati
Bashanana,
Shanana,
Boram
Bashanana,
Bashanana,
Shanana,
Dikamba
Shanana,
Bashanana,
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 Bashanana, Bashanana,
Bashanana,
Bashanana,
Bashanana,
Bashanana,
Bashanana,
Bashanana,
Bashanana,
Bashanana,
Bashanana,
Bashanana,
Rejal Yoma Gelele Esba
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Kurupenga Rifate
Gelele Fudi Godola
Badala Nyana Shawe
Gelele Fudi Godola
Yobuza Kona Tolte
Gelele Fudi Godola
Gajadi Volki Gurba
Gelele Fudi Godola
Nukero Gurabane
Gelele Fudi Godola
Ediro Iragala
Gelele Fudi Godola
Tadabi Farsi Farra
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola
Go fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas. Iko bae go fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas.
Farsina,
Keenya kuni sembertu media da sembertu media sambata sambata asitti studio da e ka kopi toko kopesa kopi kana harasi kani kopesuana tafarida harra imamma ta america hara fi di panni etiopia rangau marianna damoni no filpelu barbada yada kenechu barbadani o ken gafi kaltani si no velvela kuno ja kudallama sadi afurtami toko tuwa sagali santitama ga kuni studio Kenya Minneapolis targamura asi Riverside irati kanafi kota namoni yade kapteni sasi studio ruftani maria chuni dandesu rakoninjeru yero barbataniti namni toko bilbilajara. Hello.
Hello, this is Chanel calling from American Red Cross
Blood Service. Hello. Rifama Namabrati. Namoni yade kaptanisi asarati yade fsachu dandesu. Simbertu gargara sininjena kuno kanani kweri kana yo asis kangotani indarpa asrasi agadendisani ka agaumna kesani karshishani satau karshi kudani satau aga kabdani nu gargara sininjena kuni gargarsa fi dirkamamiti garu citizeni magari tau ke sanifi akasmasi wal gargaru na ke satuada americati la mia america wan wal gargarani fi yo nu gargarta na kala mia america gargarta niti kana namoni chala kojatani kangotani da ga kuma bektani simbertu guya guya no chenna kafalti to komalei devine malifi ummani kenya ode fanno akargat wan barbanu fi wan bra otontain ummani kenya yero kamiyu ode fanno kolkolawa ode fanno madalawa kargat wan barbanu fi sanati dabalatani kuya to kwasi radio anis kasuma sikara simbertu tinin dabarsena korra kanan studio galani ka kasto jachu ilala wan ke wani devotioni kamnu fechun radio kuni akka cufa muhim barbanu radio kuni radio duri jal kabe ogadik dami lama jal kabe hojjecha ture ra atau male ogga sadin dura yerona ni furaddu namni ratto jatamu abameti namni tokkoju namni feriran ka radio kana ojjatu abame nanno ji asaditi ferga ture mboda radio kuni ani fur e ke o itga fatamu ma furatte chura kuno agama ogga sadiolo jattenjera radio kanas torban torbani nas targamuni chura kana kangoni jalala ummata kenya wankabnuf jalala ada kenya afan kenya wankabnuf kana fi sini sagadende sani hammato koyonu gargarta namato koyonu wajinin abattani nutis ala onnanna ala hojjen ummata kenya fi ada ummata kenya adunyatti argisisna ada ummata kenya afan ummata kenya afan kenya afan adunya takabaramu gona kanafiga nugargara sininjena kuno asra support simbertu media skangorato ojjeda kanuma jenne gara yada kasne kasne tidemna yada kasne ga durandurse wan arifachisa ma wani TPS jechuni temporary protection status ira yokin mo egumsa yero daf kennamu jechuni dendama temporary status inkuni piji toko rakko yo kabatte kesatu wal waranse balan wan garagara yo ach jerate ummani biyesani yo biyavratte bakatani kesatu akka america kanatti namonni bakatani yo jeratani namonni kuni oto gafi toko kabatini yo kin wan toko yu ingafatamini eyama hojiti fi iyatu eyama hojisana fi yo yatan e yamni oji sunin ken namafi yero gababa ke satti yamni oji ken namefi oji barbaden hojjechu dendawaz jirachuda mirge qabwechu hala kanani yero murasafi suni yero nduma yero murasafi amerika tibakatani amerika ke sejrachu tontein yero murasaf kan kan goran hala kanani ga disambari kumala mafi digdami lama kani Joe Biden kana gore yero sanetti jia kura saddeti fi kani amerikani lammiile etiopiyaatif kennite jia kura saddet jechuun oggaa tokkoo fi jia jaha jechuudha haa yero saniif kennite achi border temporary statusiin yero lammaffaaf dheerate walumaa galatti egaa jia kudha soddomii jaha jechuun waggaa sadii fi kennite amma mootummaan Trump kaase achi kana waan ta'e maal goona kan jedhu kana waan namoonni kanarra jirtanii yookiin immoo kana fudhatanii maal goona leeyarii keessa wajjiniin mari'achuun barbaachisaadha. Leeyarii keessa wajjiniin leeyariin yoo mari'attanii leeyariis barbaaduu qabdu leeyarii warri hin qabne fakkeenyaaf Minnesota Human Rights gaafachuun dandeessu akkasumas University Minnesota is one is in gargar fakkaatu University Minnesota law clinic kan jedhamu qaba law clinic in suni one tokko tokko kan isin gargaaru jiraachu mala yookiin refer isin gochuu danda'a federal bono legal warri jedhamanis sadarkaa federaalatti hin jiru egaa namoota kanarratti bebbeekan gaafachuu ni dandeessu kanarratti kanaafi leeyarii namoota keenya ta'anis gaafattanii namoonni kunii karaarrees hin buusuu danda'u kana gaafa gootanii fakkeenyaaf akka seeratti asaayilamii yoo applaayi gochuu barbaadanii asaayilamii oggaa tokko oggaa tokko as jiraatte yoo as jiraattan oggaa otoon guutinni asaayilamii applaayi gochuu qabdu oggaa tokko Ameerikaa keessa oggaa tokko ol jiraattanii jennaani yoo TPS irra jiraattan maaliif asaayilamii akka applaayin godhini mirkaneessuu qabdu yookiin galchuu qabdu amansiisuu qabdu mana murtiitti waan isin dhiyeessanii mana murtii yookiin immoo even immigireeshin looyarii yoo ta'e immigireeshin looyarii saniyyuu amansiisuu qabdu maaliif kana akka gootanii jechuudha kanaafi yeroo baay'ee biyya kana yoo dhuftanii yoo nama gaarii nama beektan ta'ee asaayilamii applaayi gootu akkuma dhuftaniin even temporary irra asaayilamii akka applaayi gootan isin gargaaru asaayilamii applaayi gootanii innaan keezicha eeggachuudha biyyattiin ammallee waraana keessa jirti country profile wanti jedhamu jira country profile sanarratti human rights report in America ammallee biyyattiin haala gaarii keessa kan jirre dhiittan mirga namaa akka jiru rakkoon garagaraa akka jiruudha haa ta'u malee gara tokkoon egaa decisioning kun isarratti samma tokko dhiibbaa hin qabu jechuu miti asaayilamii sana giraanti gochuudhaa fi kunooti temporariin ka'eera biyyi nagaa taate jedha mootummaan akkas jedhee murteessee jedha haa ta'u malee asaayilamiin indiviijuwaaliidha akka biyyaati miti asaayilamiin indiviijuwaaliidha gaafa jennu fakkeenyaaf namni tokko tokko balaa siyaasatiin fakkeenyaaf siyaasa garagaraa dhaabbilee garagaraa deeggara jedhee galfatee sanaa fi isarratti ilaalama amantii irratti kan ilaalamu jira wantoota garagaraa wanti qeeffannoo keessa galcha waan jiruu fi isaan isaan suni ammallee caalaa fudhatama argatu kanaaf asaayilamii yoo xannaate harka 70 harka 80 numa giraanti godhu haa ta'u malee asittis wanti isinitti himu asaayilamii gaafa applaayi gootanii yookiin asaayilamii keessan haalan cimsachuu qabdu maaliif warri asaayilam jajii ta'anii kana dura warri asaayilam jajii ta'anii yookiin abbaa seeraa asaayilamii ta'anii muudamanii executive branch yookiin administration yechun bulchinsa Trump jalastau bulchinsa president jala okay executive branch jalastani professionally turani bayazin kabani namni kuni rakko kasi kabamo in kabu kanjerusan qofa kanilala ni da amma garu namota kasi baye ojirari ani jiru namni baye oji kasi renjeru kanafi kani kan Trump yokin bulchinsi Trump nama barbadu san kofarratti kan tefatani bulchinsi Trump nama barbadu kan jerusuni akam jadan kanatti asseti tau dandesu America ke sagafa jertani America da buabu su dandesu da fakenya foji professional tayo jachu barachu business ibanu jachu of dandesani nama pratifis faida kennu lammiilee Ameerikaati jechuudha kan narsii ta'e kan barsiisaa ta'e kan daldala irra jiru kan maal waan professional waan asseetii dabalu wayii nama hojjechuu danda'u jedhaniiru sana sana argisiisuu qabdu egaayi kanaafi yoo fakkeenyaa fi namoonni akkasii yoo faayidaa garagaraa nargattu ta'e fakkeenyaa fi EBT fafudhattu yoo ta'e snap kan jedhamu hin fudhattu yoo ta'e isaan isaan otoo dhaabdanii irra gaariidha maaliif public bardanii kan jedhamu ummata Ameerikaa irratti irkataa taatan jedhanii waan yaadaniif asaayilamii keessan irratti impaaktii qabaachuu danda'a kan akkasii otoo dhaabdanii gaariidha hunda caala ka'anii lawyerii miti immigireeshin lawyeriis miti hagam beekuun haga natti mul'ateen kan isinitti himaa jiru keessattuu namoota wal beektan wajjiniin lawyerii keessa wajjiniin mari'adha warri green card irra jirtanis waanuma akkasiiti wantichi garaagarummaan kan jiru green cardiin already green cardidha wanti isaan laalanii yoo laalanillee yoo sana jiraate sana dhiistanii otoo hojii keessan sirritti hojjettanii gaariidha hojii yoo hojjettanii kan isaan isin argachuu danda'an yeroo lammummaatti deemtan yeroo lammii taataniidha yoo hojiin hojjettu ta'e sunis rakkoon qabu. Kana erga jenneen booda amma garaa dhimma kaasnetti deemna jechuudhaan immoo nu eegaa beeksisa wayii isin dhageessisne deebina.
Support for KFAI comes from Define My presenting James McMurtry with special guest stars Betty Sue, Tuesday, April 28th. McMurtry's songs are elaborate stories culled from the memories and details of his life. Betty Sue joins him on stage to add a dash of contemporary folk to McMurtry's Americana. More information about J.H. McMurtry with Betty Sue at The Fine Line is available at first-avenue.com.
KFAI is sponsored by the Minnesota Budget Project. Minnesota families who qualify could get up to $1,750 per child thanks to the state child tax credit. You can visit MinnesotaTaxCredits.org to learn more about the CTC and Minnesota's renters credits.
Ifama dhiibbaa maalii akka qabu kan sirriitti nutti agarsiisudha. Kana keessatti namoonni tokko tokko warri riilii nu aarsan jiru namoonni tokko tokko dhuguma nama jechuun ummata isaaniiti namoota yaada hin qabne dursee waan TPSC kana gaafa darbu lammiilee keenya TPSC irra jiranitti namoonni qoosuu barbaadan warri deeggartoonni bilisiginnaa really shame on you dhugaa dubbachuudhaaf lammii ofiitti hin qoosani namni biyya jaalatu lammii guutuu wajjin hin jaalata. Namni rakkoo qabu jira namni bilisiginnaa deeggaru jira namni bilisiginnaan deeggarre jira suni rakkoo miti nama yoo biyya ofii jaalatan ummata ofii jaalatan hanqina jiru wajjin hin jaalatu kanafi Joe Biden ni bilsigna Kenya balale fachu dabjere rosanu ju TPSC kenne ama bager rakasi gamne ra galu qabu Trump ariu qaba wari jerenjuru really shame on you wana kasi goramu sin qabu wana kasi tawu sin qabu ibba gudda qaba wante suni durse namoni biya kana yo ari amani biyetti galu biyetti gafa galani nama wanjaratani barbadu wanjaratani wan barbadani fi hoji barbadu biyetti bardani tau akani yo biya kana jaratani biya kana biya sanirra biya kana hojinjira hoji ojjachu dando biya kana yo hoji asi ojjatani lammiile isaanii yookiin firoottan isaanii biyya jiran gargaaruu danda'u yoo gargaaranii gargaarsi sunii faayidaa guddaa qaba biyya sanitti jechuudha maaliif atiliist namni sunii nyaate waan bulu ayyaanuma fillee waauma qarshii wayii yoo 10,020 itti erganii inni sunii faayidaa guddaa qaba achitti maaliif waan ittiin waabitatan qabu rakkoo isaanii furachuu danda'u maal gochuu danda'u kanaafi faayidaa guddaa qaba kanaaf namoota lammii keenya asii akka ari'amu gochuuni yookiin yoo ari'aman jedhanii gammaduuni kuni is sickness dhukkuba sammuuti malee kuni dhuguma deeggaruu dhaaba tokko yookiin eebbifamuu deeggaruu siyaasaa yookiin abiyyi maalii miti hundumaafiyyuu even biyyattii irratti abiyyi dabalatee maal fida foreign poolisiin haaran kuni jechuudha duraan dursee Amerikaan amma kan jechaa jirtu Amerikaan faristiidha keessattuyyuu kan foreign policy Trump Amerikaan faristiidha kanaafi you are secondary jechuudha addunyaadhaaf nuti Amerikaadhaaf cinqabna Amerikaa dhimma Amerikaa qabna malee dhimma uummata biraa hin qabnu so foreign policy keenya American first state basically American first state jadani male Trump ka office ati one bekamu oke na dunyaratti peace maker peace deal maker ta e furat lalamu ambar badu fi baina ne warri kesa jarani tipa gutta gocha turani baina ne alaratti te fatte rasha ratti te fatte biyota torba narar se jara kanaratti te fatte mali jachun ibban rajara kanafi america first ne daketi malfida biyi bra secondary da yokin nuni lalat wanti fi agwarani jiru atau belli atau rakkon gara gara atau nuti nuni lalat aga america brangenya aga american tokne aga la mile america affecting goneti malu di vera la mafa gargaarsi dhaabbateeti jira gargaarsi walumaa galatti duraan gargaarsa gara garaatu ture gargaarsi foreign direct budgetiin jira ture mootummaadhaaf gargaarsi kennamuu jechuudha ittaanee gargaarsi mootummaadhaan ala kan kennamuu jira fakkeenyaaf assistaanti jedhame jechuudha isarratti ameerikaan hunda caala biyyoota kamii caala dachaan kennitii ture ameerikaan kana keessatti seektariin ishiin gargaaraa turte barumsa gargaaraa turte heelzii gargaaraa turte gara fayyaatiin agirikaalcharii gargaaraa turte wantoota baay'ee seektara baay'ee gargaaraa turte warri yaadattu ta'ee USAID gara pirogiraamii USAID-tiin iskuula meeqatu gargaarame hospitaala meeqatu gargaarame seektara qonnaa meeqatu gargaarame isaan kuni hundi amma dhaabbataniiti kan isaan jiran dhaabbatanii jiru jechuun mootummaan abiyyi mataa isaatiin rakkoo guddaa keessa jira jechuudha mootummaan abiyyis harki hidhamee jira jechuudha biyya sana keessatti 30% bajeta gaafa baasan 30-39 actually 40% hingaa haga parsanti afurtama bajanni yoo ba'u biyya alaatii gargaarsa ni argannaa jedhaniit bajata baasu bajatni sun amma hin jiru kanaafi guutumaan guututti sin dhaabna hin jenne guutumaan guututti sin kennina sin jenne kanafi budgetar even plan gochu ratti rakachati kanisan jaran kana aka kontratatti kanisani lalanis kontrata budget goma kennanille agamma wantisa nikennina jarani singeru indor kanajarani singeru hata male aka kontratatti kanini lalamu conditionality qaba yero barbadanitti kennu yero barbadanitti abu debie inni guddaan kan isaanii irratti xiyyeeffata nama kennuufis kennuu baachuudhaafis kan duraanii mirga namaa fa'a ilaalu dhiittaan mirga namaa yoo jiraate olaantummaan seeraa hin jiru yoo ta'e wantoota dimokiraasii ijaaruun hin jiru yoo ta'e wantoota akkasiisan irratti kuni it is a western value waggaa dhibbaa arfaan darbeef kan ijaaramaa dhufeedha. Akka jedhamutti egaa waggaa dhibbaa arfaan darban kana waan warra westii jedhamu kana the western wanta olaanaa godheedha. Dinagdeedhaan olaanaa ta'anii barumsaan olaanaa ta'anii garaa siyaasaan haalli jireenyaa laayif istaayilii sun hundi isaan olaanaa godhe haa ta'u malee broader yoo bal'isnee laallee jenne wanta kanaa sana gochuunii isaaniif humna ta'eeti humna gaafa horatanii humna sana waan fakkeenyaaf warshaa qabu warshaa gurguddaa qabu warshaa isaaniitii fi riisoorsii barbaadu riisoorsii waan barbaadanii fi raw maateriyaalii barbaaduudhaa fi Afrikaa deemanii Afrikaa kolonaayiz goranii raw maateriyaalii gara biyya isaaniitti fe'anii biyya isaaniitti proses goranii industirii isaaniitti hojjetanii achiin booda ekspoort godhuu gabaan jira gabaa Afrikaatti geessuu Afrikaatti gurguruu raw maateriyaalii Afrikaa fudhatanii isuma proses goranii deebisaniitti gurguruu global orderiin akkasitti ture. Global orderii kana kan cabse tokko egaa kompetiishinii waliiti waraana addunyaa lammaffaa booda cabe waraana santu cabse waraanni suni gaafa cabsee jedhu waraanni suni waraana saniin victorious emerging economy kan ta'ani Ameerikaa fi Raashiyaadha keessattuu Ameerikaadha. Ameerikaan bara 1960 keessa 25% of world manufacturing Ameerikaa keessatti gaggeeffamaa ture. Ameerikaatti Ameerikaa keessa yeroon sun keessattuu 1960 kan jedhaman akka generationitti the boomers. Warri jedhaman suni yeroo sana Ameerikaa keessatti namni tokko hojii mootummaa hojjechuun yookiin hojii tokko hojjechuun middle class ta'uu danda'a dureessa ta'uu danda'a hojii tokko hojjechuun jechuudha. It was the most good time seenaa Ameerikaa keessatti. Manni Ameerikaa prosperous kan ta'e sana booda Raashiyaan. Gara speesii deemuun maalii gochuun teknoolojii isaanii misaayiliin isaanii speesi ekspilaareeshiniin isaanii gaafa guddatu inni Ameerikaan immoo duubatti hafuun ishee akka malee aarse so Raashiyaa adabuun barbaachisaadha jedhanii Raashiyaa adabuudhaaf jecha Chaayinaan Raashiyaa wajjiniin turte Chaayinaan iyyattii turte Chaayinaa keessa yoo xinnaate maa'oon nama miliyoona 50 ol beelan fixeeraa gargaarsan barbaadu jedhee jira rakkoo baay'ee jira Chaayinaa keessa maa'oon erga du'een booda Henry Kissinger erganii Henry Kissinger Chaayinaa Raashiyaa harkaa baasee Ameerikaatti hirkise Ameerikaatti hirkisee achi miksiid ikoonoomii gaggeessaa jedheenii kaampaaniin Ameerikaa kan duraanii biyya kanatti hojjetaadha sa'aatitti 10-12 kaffalanii Chaayinaa deemanii sa'aatitti doolaara 1 kaffaluu jalqaban suni kaampaanii Ameerikaatii fi chiip leebarii waan argataniif gara Chaayinaatti tiraansifar godhanii Chaayinaan sana keessa advantage argatte Chaayinaan tokko manufaakcharingiin bal'inaan itti dhufee dinagdeen Chaayinaa fooyya'u jalqabe Chaayinaan guddatte Chaayinaan harkaa baate Chaayinaan harkaa baate amma Chaayinaan uncontrollable taateerti kan nama ajaibu sodan kuni kan nufe dinagdeen Amerika waan gaddeemaa jiruuf yeroo 2050 chaayinaan dinagdeen chaayinaa dinagdee Amerikaa ni caala amma peesitti guddachaa jiranii bara 2018 dinagdeen GDP chaayinaa naannoo tiriliyoona 12 wayiiti kan Amerikaa immoo tiriliyoona 24.5 akkas wayiiti so dabiliidha almost dabilii ture kan yeroo sanii kan chaayinaa dinagdee chaayinaa jechuudha amma bara kana 2025 kan Amerikaa tiriliyoonii 30 gaafa galu tiriliyoonii maybe jahan yookiin 5.4 yoo dabalu tiriliyoonii 5.4 yoo dabalu kan chaayinaa immoo tiriliyoona 20 ta'eera tiriliyoona 8 dabalee jechuudha dachaa dinagdee Amerikaa dabalee jechuudha waggaa 7 keessatti kana jechuun dinagdeen chaayinaa akka malee guddachaa jira biyyoonni kunis guddachaa jiru akka indiyaan baay'ee guddachaa jirti biraaziil baay'ee guddachaa jirti kun ishee gochaa jira kanaafi kana waan yaadaniif nuti dursaa yoo biyyoota kana gargaarre nu harkaa ba'u waan jedhaniifi gargaarsi dhaabbateera heelzi irratti rakkoo guddaa kun heelzi irratti baay'ee rakkoo fidaa gargaarsi oredii sekiriitii wajjin wal qabateera fakkeenyaaf amma Itoophiyaa paartikulaarli gaafa laallee jenne hunda caala kan Itoophiyaa rakkisu Tiraamp jechuun Tiraamp bilbileesiif hin beeku Itoophiyaan maalirra jirti yoo jenne barbaachisummaan Itoophiyaa warra vaaliyuu nu kenna istiraateejik vaaliyuu warra nu qaban qofa irratti xiyyeeffannaa jedhan amma isaani so koor intirestii keenya irratti xiyyeeffannaa jedhan so we should be selective jedhan koor intirestii kan jedhame maaliidha resoorsii qabaachuudha biyya resoorsii qabdu in qabachu koongoo kan isaan kadhatanii isin araarsina jedhan koongoo resoorsii addaa qabdi Itoophiyaa ammatti resoorsii addaa hin qabdu so Ameerikaan agasuma waan barbaadduuf hin jiru lammaffaa Itoophiyaa biyyoota biraa kan isaan barbaadanii miliitarii beeziidhaaf miliitarii beezii immoo kan isaan barbaadan fakkeenyaa fi biyyoota bakka potenshaalii rakkoon jira chaalenjii nu qunnama jedhaniidha akka biyyoota arabaa kana amma kana wajjin warra sii aksasii qabaniidha so isaan isaan kanarratti hin xiyyeeffatu Itoophiyaan karaa kanaanii Itoophiyaan kan gargaaru yookiin koor intirestii keenya wajjin ni deemti jedhanii otoo hin ta'in yoo Itoophiyaan Somaalee wajjin yookiin Eritiriyaa wajjin wal waraante kiyoosisiin naannoo sanitti uumamuu danda'a reetisiin yookiin naannoon sunii kiyoosisii keessa galuu danda'a kanaaf Itoophiyaa dhaabuu qabna abiyyi oto waan feeta'ee waraana Eritiriyaa yookiin Somaaliyaa irratti banuun qabu kan jedhuun wajjin deemaa jiru kanaafi karaa kanaanis karaa miliitarii istiraateejiitiin barbaachistuu miti the only thing Itoophiyaan advantage tokko kan ishiin qabdu abiyyi kan ittiin fayyadamin lammaffaa bara abiyyi kana kan caalaa miidhaa jiru diplomaasiidha Itoophiyaan duraan biyyoota Afrikaa keessatti dhaga'amummaa guddaa qabdi akkasumas gurraachota biyya gara garaa keessatti fudhatama guddaa qabdi ture amma dhattee bara abiyyi biriiksii keessa galteerti biriiksii keessa gaafa galtu Tiraamp yookiin Antooniyoon yeroo darbe Maarkoo Ruubiyoo jechuu kooti dhiifama Maarkoo Ruubiyoo ifatti itti meera abiyyitti waan nuti deeggaru hin deeggartu waan nuti hin deeggarre hin deeggartan sanaadha poolisiin Tiraampis kanaadha yoo fakkeenyaaf UN keessatti yoo harka baastanii biyyoonni biriiksii waliin dhaabannaa jedhanii chaayinaa fi Ameerikaan jechuudha chaayinaa fi Raashaan biyyoonni biriiksii poolisii wal fakkaatu qabna kanaafi Ameerikaan waan tokko jette nuuf hin ta'u taana hin morminaa jedhan amma waan akkasiin jiru jedhee jira yoo nuti waan kun hin ta'u jedhe Ameerikaanii isini sinta ujachu kabdu ni wajji narka basu kabdu ujara nijaru kanafi briksi ke sasa kaban riba ratti gochu tijaru briksi naka buwa kabesantane gochu tijaru kanafi su sanarratti baye riba rangajaru debie unta chala kan dinagde biyatti sana mida jirufi rakko guddani tadema jiru of danda
damsan qabani oromo tamara kamba kan diha barbada wal bara gabruma rabu qabsa u firira Gabrum marra bof kapsoda firira
Oh,